tunes.
A lot is ready in a me panda tune. From your producer in a panda beat. Manager drug a wine we bamoshes. Dedicate attainment to Kohatali. Me go so them. Nakutamani, 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 mopenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana. Nakutamani, 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 mopenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana.
Nakutamani.
Mpenzi wangu koko yoko lakini kwangu niko vibaya. Roho yangu inaniuma sana kwamba mwenye napenda we uko mbali. Kama koyoko fikiria kwangu njoni ponyeshe. Maisha yangu nilipata ugonjwa ya moyoni lakini matibabu wendiyo konayo sina cha kufanya. Hata chambamba kila sana fikiria we binti wangu. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana.
Nakutamani.
Wala gote kuta sota na yeze mwana muwalanzo mfude sota. Hei, omulunjo sanire, tienda nomba walanze kwe waire. Kusabonda ke kune mbaka ire, nze kufunobe mundu yange. Omulunji zenda kukuma, na banenda banera vire. Aha, tienda tienda vivosi vya iwe, gandhi no mwana saizi yanki. Mina kutazama unanifurahisha unanikumbusha siku yenye tulikutana. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana.
Nakutamani.
Sifuna, mana mwala, sima nyike wankola. Ukunyirira kukwe kwa nkuba. Evira la sisobola biatula. Aga ya ye galinzi biatule. Uluga kire bukezo kunziba. Omolo njibira wanukumpi. Oma nyize sesi gaga ya ye. Hey, halati zeri mototo wa Uganda. Sasa hivi nasonga kazini. Mujomba na shangazi mkuje tutafute hela. Tutapata walembo mswela nasema hatuna hatuliwe. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana. Nakutamani, nakutamani, nakutamani mpenzi wangu usikuwe mbali na mimi, roho yangu inakutamani sana.
Nakutamani.